It's Morris Crow on the beat.
Yesu ni envira, angakia zi, tea gabira mama mkai kwa sukazi.